wanted boy on the track.
Hataki kunyuma, anakosa furaha, kila kitu na mkera, anapata kinyo. Jahazi linazama, nahodha kasusa, nimeumizwa tena, kupenda nimekoma. Na alizunguka, tafuta, atake nipenda mimi, kajikuta, nakupa, moyo wangu nakukabidhi, sana stuka, unantupa, kwenye dimbwi la simanzi, sizanika, tavuka haya, tamalia nani. Kantapenda tena, hakuna mwenye shukrani, nitaumizwa tena, mapenzi ya nitafani, hakuna pema, yani jamani, sina cha kusema. Nina roho, nina moyo, nina mia mimio, nalivo, tulivo, sista hila ya malipo, ila tu, saa tu, umenipa fundisho. Sipendi tena. Na alizunguka, tafuta, atake nipenda mimi, kajikuta, nakupa, moyo wangu nakukabidhi, sana stuka, unantupa, kwenye dimbwi la simanzi, sizanika, tavuka haya,
tamlilia nani.
Tamlilia nani?
Tamwambia nani?
Matatizo yangu na nizibu mbele.
Tamlilia nani?
Oh, 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 oh.
Tamwambia nani?
Allah, ah, yeah. Tamwambia nani? Limlile nani? Mimi.
Thank you.